bako betu pela Gota wenu kona Yazi kunzima Bukela basali bako betu pela Gota wenu kona Keke wenzi lutu Nami bemfisa nami Ukuthengela umama umuze sentini Akuzange kwafezeka Akuzange kwafezeka Nami bengifisa nami Ukwakhela abazali umuzi Akuzange kwafezeka Akuzange kwafezeka Bamba bamba kanga Nyanga nganga nganga Konke ngibamba ngesandla sam Kuyashabalala kuyashabalala Ya bamba bamba kanga Nyanga nganga nganga Konke ngibamba ngesandla sam
Mama nini nzama Ngizabalaza ngiswele wona amandla okwakha Isifiso sami ukuthi na ube nekhaya Ngifezekisa amaphupha kunawe mama Mama nini nzama Ngizabalaza ngiswele wona amandla okwakha Isifiso sami ukuthi na ube nekhaya Ufezekisa amaphupha kunawe mama Boba bayajabula abanye abantwana Amaphupha bayafezeka Boba bayajabula abanye abantwana Amaphupha bayafezeka
Nami bemfisa nami Ukuthengela umama umuze sentini Akuzange kwafezeka Akuzange kwafezeka Nami bemfisa nami Ukwakhela abazali umuzi Akuzange kwafezeka
Usabza umculo
Akuzange kwafezeka
Benesifiso ukuthi phela namhlambuye ekhaya Fike ngevura ngifike bajabule phela nasekhaya Kunini ngizama impilo ingibonisa amafilimu Sengihlale nesifiso ukuthi ngakumuze sentini Kunini ngishaye unyawo Ay, kunini nginqonqoza mina